Mkinipokonya uyu siwafichi nafanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo, ndo kipindi ye alinitunuku mzigo. So mkimchukua uyu siwafichi naruka judo. Mwingine kama huyu hakuna, ukibisha nenda ukagugo. Wakumzidi baby wangu simuni, mtu anaona mpaka siku za usoni. Zambia na toki mwangalia majoni, ena kifa kifo cha menda nenda peponi. Oh na na, kama utani nimempata he, yuko ndani na tangaza.
Tangazo, tangazo, nimempata wakwangu wakuishi na ye, nitazeka na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo, nimempata wakwangu wakuishi na ye, nitazeka na ye.
Tangazo.
Oh mama, mama, oh na 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 na, oh, 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 ah, ah,
kwa kebetri lo nimezima, nimependa nimezama mazima. Ulefu gani misijui kina, kila nikipima.
Mwezenu na enjoy, I'm the winner. Napata breakfast hadi dinner. Michezo flani ya kiutu zima, mwezenu jeuri sina.
Yes I don't need somebody. Mina ye tumetoka mbali, mukitubwa twa masayari. Mina ye. Yes we don't need nobody. Mina ye tunadalika kidali. Kifo cha mendeki chali chali. Mina ye.
Kama utani nimempata ye, yeah, yeah. Yuko ndani natangaza.
Tangazo, tangazo, oh. Nimempata wakwangu,
yeah, yeah.
Wakuishi na ye, nitazeka na ye.